kumba musitukenga muva kumba wenisikona kungome nganda amanya yinyini yamaka ni musajja woka bakandange nsibuka kumba enyangu sibuka kumba anti fedu fumbire mbuga kabine kumaziga kabako lwendo kata nyota nenyere kukaka baka anti mva mizinde ja kabaka wangu weze kega na nyamba
wadala nyenyangu vamukumba uli wadala
musituke wasajja waka waka nyenya omudu waka waka omenene abasana waka waka musituke wasajja waka waka nyenya omudu waka waka omenene abasana waka waka
musituke twerage sanyu tubinuke mukwano gwa nkumba gona gubune nzo mwana wekobe ntanzi webale nkumba wewakunjula musitula amaloboozi mubire eno nsonga ya buganda ku ntikko muno mugombola sabaddu abaddu bakabaka gye tusibuke
leruka nkubojje nga ntambuza mavivi wulira nsesebuse ayibe ne cyucyu amanya wasajja omulangira wire abamanye ebya wina swati komanda nsonzi buli amanya amaganda kyenkusaba kyabula n'atamanyi maganda nawe erasembera kulojera ebitundu by'enkumbi ebyamala yadde uganda sambu mulimu ewasinga n'ebiruka by'obwakabaka mulimu ekitanga mwe muli essomero nkumba yunivasite gw'omuluka nkumba kugwanda kubeera site be baliwo abavudde ku mwala ekasenyini mpe bayibuli basomera oluganda adi ndi mupadiri bayita ababiri kitinda kisembe kigero kumba sentulo nkoba za mbogo bitamponye musembere mukano kekasinga kasinza akaruli
bampisembe 20 to musajja wa kabaka neddira mususi gulya sigukombako sibuka muluka gwekumba ogwakabi gufumbekeddemu ebirungi ebitagambika tuli bakozi nnyo tuli bayivu nnyo ate tuli bules n'abagereka silivia najinda agerekera obuganda bonna wanazaalwa nkumba ataleka eggombolola akakulu akabayita somero ly'abamulekwa liri kitindaawo dwaliro lekisaidi nayo kitindaawo ebifo by'amasanyu byonna biri mu nkumba ndayira nagadya mu nkumba abazukulu twesiri
Galija owomuluka gwenkumba kulubidde nnyo muntu wa kabaka nzeirumala omumyuka wekatabigo kolola wasaabaddu webalezebo yatubajeeto wakakonkola obaaba oliwa anyimbe kolijja n'amazina bambira wakabyoyo omuvuzi w'emmotoka ezimbaka tuwindiraale bajja n'ettiimu ababoodabooda muluka enkumba
oli wadala nyenya ngova mu nkumba oli wadala